ndabaramukije. Muri iki kiganiro nifuje ko turebera hamwe uburyo amashyaka yonyine adashobora kubaka demokarasi nyayo mu Rwanda kabone niyo yabashyize hamwe. Ndashaka kwerekana rero ko amashyirahamwe n'amadini nayo afite uruhare rukomeye mu kubaka iyo demokarasi. Ntabwo ndwanya amashyaka, nta n'umunyepolitiki naka cyangwa runaka ndwanya, kuko ibyo bitari mu nshingano z'uyu mushinga w'ubwiyunge nyakuri. Ahubwo ndashaka kunganira amashyaka nerekana ukuntu imwe mu mikorere yayo idashobora gutuma Abanyarwanda bunga ubumwe, bityo nkasobanura ubundi buryo bushya bushoboka bwakunganira ibikorwa by'amashyaka bukagarurira Abanyarwanda icyizere n'ukwemera muri politiki. Nikibo nuko iyo mparanira ubutabera mpuza abantu mediation mu Gifaransa, mba nunganira ubucamanza busanzweho, navuga ibitagenda neza ariko ntaburwanya, ahubwo ngamije kugira ngo ubwiyunge nyakuri bugerweho. Niba ntarwanya amashyaka rero kandi sinyabangamire, nuko ndi kumwe nayo mu nzira ya demokarasi ariko nta byumbo ngamiyeho. Muri kiganiro ndavuga kandi mashyaka muri rusange, aya mashyaka yabayeho ariho n'ayavuka agakora nk'uko ayandi yakoze. Ibyo bitekerezo bishya tubishyize hamwe n'iby'abandi, ndamya ko ubumwe n'amahoro twabigeraho. Muri kamere yacu Abanyarwanda dukunda gukorera hamwe, dukunda gushyira hamwe, dukunda ubumwe. Umenya ari nayo mpamvu kuva kera amashyaka yaduka mu Rwanda yagiye ahindukamo ishyaka rimwe gusa, kubera ko ayatsinzwe yamizwe n'ishyaka rinini ryabaga ryatsinze. Abyanze amashyaka byanze ugasanga agiye gukorera mu bumunyiro. Abadashoboye guhunga bakayoboka ibyatsinze, ariko bakabwirwa ko ari ukugira ngo bashyire hamwe kugira ngo bungumwe, ugasanga ishyaka rimwe n'iryo Abanyarwanda bose bayobotse, kugira aho abayobozi b'iryo shyaka bategeka Abanyarwanda bose kurijyamo. Umuntu akitwa kwari mu Rwanda shyaka atarigeze asaba cyangwa ashaka kurijyamo, ukaba wakwibaza niba icyo gihe riba rikwiye gukomeza kwitwa ishyaka koko. Bamwe mu Barwanashyaka rero iyo bahunze bakagera hanze y'igihugu, bashyira amashyaka yabo hamwe kugira ngo bahunze impunzi maze barwanye ubutegetsi bahunze. Abari mu butegetsi nabo bagashyira abaturage bose hamwe mu barwanyi bo bita umwanzi n'ibyitso bye, ni ukuvuga ubarwanya uwo ari we wese n'uwo bakeka ko ashobora kuba yabarwanya. Abaturage benshi ugasanga baraharenganiye. Niko byagenze kuva kera amashyaka yavuka. Amashyaka abayeho mu Rwanda ni menshi cyane. Hari Abanyarwanda bagiye bajya mu mashyaka atandukanye, rimwe na rimwe ukayoborwa ibyo barimo mu by'ukuri. Bamwe bagakurikira abantu bayarimo kubera ibyo bahuriyeho nk'amoko ya politiki, akarere, ubucuti, amasano n'ibindi, kandi batazi imigambi nyayo y'ayo mashyaka, nyuma bakazabona ko bibeshye ariko ntibabyemere. Hari n'abagiye bajya mu ishyaka runaka kandi bashyigikiye irindi, nuko amashyaka amwe agakorera ayandi ntumenye kuyatandukanya. Abayobozi b'amashyaka nabo bagiye bahindura amazina y'amashyaka yabo ngo bakayavugurura, nyamara kuba bizi neza ngo gahunda z'ayo mashyaka zigumya kuba zimwe, kuko ibitekerezo by'abayashinga bidahinduka. Muri iryo vugururwa bamwe mu bayobozi bati ishyaka ryacu ririmo Abahutu n'Abatutsi, abandi bati ryacu ririmo Abanyarwanda bakomoka mu turere twose tw'igihugu. Nk'aho iyo bagiye gushaka abayoboke bababaza ubwoko bwabo cyangwa aho bakomoka, ngo ibyo bigaragaza ubumwe n'ubwiyunge kandi ari amakarita y'amoko n'uturere babonye. Ubwo ngo ayo mashyaka babonye icyarusha ayandi, nyamara n'iryo barwanye ku butegetsi ayo moko yose politiki abarimo ndetse n'abatwa bose badakomoka gusa mu turere twose tw'igihugu, ahubwo banahatuye. Nk'uko maze kubivuga, twibuke neza ko amashyaka yose yabayeho yagiye bamo Abanyarwanda bo mu bwoko bwose kandi bamukomoka hose, ariko amwe ntibyayabujije gutanya no guteranya Abanyarwanda. Ariko iyo shyaka naryo yatsinze, iyo naryo ntirishoboreye guhuza abenegihugu bose kuko impunzi zidataha. ibiteye kabiri ariko ukumva ngo ya mashyaka yivuguruye yacitsemo ibice bakavugurura amashyaka mu nyungu zayo aho kuvugurura politiki rusange yageze abanyarwanda twese kuri demokarasi nyayo mu nyungu z'igihugu kugira ngo tubane rwatubyaye. Nuko abaturage mu rwego rwabo nabo bakabiseka cyane bati amashyaka arivuguruye nabo ntibemere ko yivuguruye. Abo baturage bagategereza politiki zahuza abanyarwanda bari mu gihugu n'abari hanze bakayibura. Amashyaka yatangiye kubaho mu gihe cyo kubona ubwigenge ubwo badukoloneje batubwiraga ko dukwiye kugira amademokarasi nk'iyawo abanyarwanda natwe tuti nibyo koko. Na nyuma yaho ariko bakomeje kutwonsa igitutu batubwira ko nta mafashanyo nta mafaranga y'inguzanyo baduha tudafite amashyaka menshi ngo tugere kuri demokarasi. Amashyaka y'abanyarwanda akaguranwa amafaranga nuko bamara kutugize icyuya tukemera ibyo batubwiye byose nta na kimwe twongeyeho cyangwa tuvanyeho. Ibyo mbigereranya nko kwemera kwambara umwambaro utagukwiriye kuko uwuhawe kubera inguzanyo ukawambara utongeye gusubiramo ngo ugukwiye ngo kuko ari umwambaro mushya ujyanye n'igihe tugezemo mu rwego mpuzamahanga ukambara umwenda utakubereye kubera kutagukwiriye ngo kuko nta mafaranga ahagije ufite yo kwidodeshereza uwawe mushya kandi utabuze make yo kuwusubirishamo. Amashyaka akavuka ari menshi kubera ko tubibwirijwe nyamara iyo demokarasi ntitwigereho uko tubishaka ndetse n'uko abaduhaye inguzanyo cyangwa izo mfashanyo babishaka hakabara n'umwe bumva nyuzwe. Kugira demokarasi biramutse ari ukugira amashyaka menshi gusa kuri uyu munsi turi kuganira abanyarwanda twagombye kubona igikombe n'umudari wa zahabu abadusaba kugira iyo demokarasi ntihagire n'umudari n'umwe babona hari n'abaherekeza abandi ndetse ndemeza ko abanyarwanda nubwo tutari inzobere muri politiki tutabuze ubwenge n'ubushobozi bwo kuvugurura iyo politiki ya demokarasi kugira ngo iberane n'umuco wacu kuko dufite abanyepolitiki bamwe b'inyangamugayo kandi b'inararibonye ariko bakabikora mu bwigenge. Abanyamahanga rero b'abahanga ariko bagera aho bakabona ko demokarasi itagezweho abategetsi bacu bati si amashyaka mwashakaga bati ntituyafite se abandi nabo bati nabo bakabasubiza ko ibyo bidahagije kuko uburenganzira bw'ikiremwamuntu butubahirizwa ko abantu bafungirwa ubusa ko abandi bazira ibitekerezo byabo ko habuze ubwisanzure bw'itangazamakuru kuko rihohoterwa ko ubutabera budakora neza ko abantu bafungwa bazira ibitekerezo byabo bya politiki ko impunzi zeze icyanga n'ibindi. Abategetsi bacu bati nabo bati byose kandi bije bite ntaho ibyo bitari mu nshingano zabo. Abazungu bakomeza kubotsa igitutu abandi bati nabyo bagashyiraho za komisiyo z'ubwoko bwose zishinzwe gukemura ibyo bibazo bakubaka izindi gereza ndetse bagashyiraho n'izindi nkiko maze amafaranga akisuka nk'amahindu. Ibyo byose bikayoborwa nande n'abanyepolitiki bo mu mashyaka ariko demokarasi ikanga ikabura. Ntabwo usobanura mu buryo bunonosoye icyo demokarasi ari cyo kubera ko nta buhanga buhanitse mbifitemo ariko buri wese afite bike ayiziho nk'ibyo maze kuvuga. Ahubwo ndashaka kwerekana ko uburyo dukoresha kugira ngo tuyubake bidahagije cyangwa bitatubereye ari nayo mpamvu tutayigeraho mu buryo busesuye. Ese umuco wa politiki y'amashyaka ubundi turawugira koko? Nk'uko nabivuze kandi nabivuze mu kanya amashyaka twayazaniwe n'abazungu byagiye bigaragara ko abanyarwanda bamwe bagiye bapfa ko badahuje amashyaka nk'aho bagombye guhuza ibitekerezo bagakorera hamwe. Kutayoboka ishyaka ryatsinze cyangwa ntukurikize amabwiriza yatanzwe n'umuyobozi waryo kuko utemera ibitekerezo byaryo bikaba ari icyaha cyagucisha umutwe. Abantu benshi barabizize baricwa barafungwa barahunga baratwikirwa bamburwa ibyabo n'ibindi n'ibindi ngo nuko batayobotse ishyaka ryagiye ku butegetsi abandi bakazira ko bashinze amashyaka yabo mashya ibyo bigaragaza ko iyo demokarasi itaraducengeramo rero byaba se ari ukubera ko ari ukubera wa muco dufite wo gushyira hamwe bigatuma twifuza gushyira ibitekerezo byacu hamwe koko kugira ibitekerezo bimwe igihe cyose byo ntibishoboka nyamara kuva igihugu cy'u Rwanda cyabo ubwigenge ubwami bumaze kuvaho hakimikwa repubulika hemejwe demokarasi y'amashyaka menshi nk'uko narivuze repubulika kandi niyo twakomeje kugira kubera uko kudakora neza kw'amashyaka kimwe n'uko mu gihe cyo kubona ubwigenge bamwe mu banyarwanda bavuze ngo nta runari nta runi hari n'abandi ubu bihebye ariko si igihebe ndetse bazinutswe n'izo politiki kugira ubwo bavuga ngo nta bwami nta repubulika bati byose kimwe nuko byose bakavuga abazungu bati ntitwababwiye bati ubwigenge twabuhaye igihe kitaragera kuko mwabwatse hakiri kare abanyepolitiki bo mu mashyaka basubiza icyo abo banyarwanda cyangwa abo banyamahanga babagarurira bati icyizere muri politiki bakora bamwe bakavuga bati ikibazo ni abategetsi aba nabo abandi nabo bati ikibazo ni abaturwanya bose bakitana bamwana abaturage se bo ubwabo bumva byagenda gute bamwe mu banyepolitiki batanga ikindi gisobanuro ibindi bisobanuro ntavuze hano bagatanga ikindi gisubizo ntavuze hano ariko nanone bakigana politiki ya bimwe mu bindi bihugu bitari u Rwanda nk'aho ibyo bihugu ari urwari u Rwanda bati twongere tugerageze tuzahora mu bigeragezo twaragerageje kandi twaragerageje bihagije imyaka ibaye myinshi twiga demokarasi igihe kirageze cyo gushaka diplome ibyo byose birerekana ko abanyarwanda bamwe batakaje ukwemera n'icyizere muri politiki no muri bo ubwabo barihebye barashavuye hari n'uwambwiye ko atakijya muri mitingi y'ishyaka rye hari abagize mu mashyaka nabo bayavuyemo kuko bacitse intege ikigaragaza ni uko bamwe bayobotse ubundi ukundi kwemera kwitwa indabo bagashyira icyizere bagashakira icyizere mu ndabo mu biganiro byabo birebana na politiki bikaba ari imvugo ngo bategereje igihe ibikubiye mu ndabo bemera bizasohorera amaso agarira mu kirere ni uko bakituramira kandi badatuje bati bizaba umupfumu cyangwa umuhanuzi runaka yavuze ibi n'ibi ntacyo twabihinduraho bati nta kundi twabigenza ndetse n'abayobozi b'ayo mashyaka baratigiye bakumva ko izo ndabo arizo zizakiza u Rwanda ariko ko arizo zizakiza abanyarwanda ntacyo wakoze ngo zagombye gusohora vuba na bwangu n'ibintu birarambiranye wababaza utari ko ibyo bintu birambiranye ni ibiki bakakureba bakicecekera hari n'umunyamahanga ukomoka mu gihugu kimwe cy'iburaya kavukire icyo gihugu wandika inzandiko zigaragaza ko yayobotse nawe ukwemera mu ndabo ibi binyibutsa abanyamahanga bamwe babaye abahutu n'abatutsi kurusha abanyarwanda ibyo ndabyo ni ukundi kwemera cyangwa ni uko yenda umunyamahanga abona ko abafite ukwiye kwemera bamaze kuba benshi ni uko indaguzi igatwara amashyaka abayoboke ku mugaragaro amanywa ava kuva kera hari ibihuha byagiye bivugwa ko bamwe mu bategetsi bajyaga kuraguza ngo kugira ngo bashake insinzi biramutse ari byo koko kuko nta gihamya wakwemera ute ko politiki yawe ariyo izatsinda warangiza ukajya gushakira insinzi mu ndabo ayo mayobera ntabwo ari amatagatifu ibyo byose mvuze ntabwo ari ukunenga abemera indabo kuko ari uburenganzira bwabo mu gihe ntacyo bibangamiye abatazemera nyamara bamwe bahungira mu ndabo kandi bafite ukwemera mu mashyirahamwe no mu madini basanzwemo aho kubushimangira abanyamahanga nabo ntibakizerwa n'abaturage kuko twabonye isomo bamwe mu bemera imana bo nibura bavuga ko ariyo izakiza abanyarwanda ariko imana irafashwa mu madini yabo bashobora kwitabaza umukiza basanzwe bemera kugira ngo adukize akaga twahuye nako ariko bakamufasha aho kwitwara nk'aho ukwemerera basanganywe ntacyo kwabamarira mu kubaka demokarasi. Nk'aho demokarasi yubakwa n'amashyaka gusa, ntabwo ari byo. Harabumva ko badashobora guhindura ibintu batanyuze mu nzira z'amashyaka, ngo amashyaka niyo yonyine agomba gukora politiki bitewe na politiki yari. Abanyamashyaka nabo bakigisha ibyo nk'ihame cyangwa nk'ivanjiri. Ibyo bitekerezo bishaje nk'iyi si dutuyeho, ndetse iyo myumvire ntiberanye na demokarasi, kuko ifungiraho imiryango ibitekerezo by'abandi aho kuyifungura kugira ngo nabyo byumvikane, nabyo babyumve maze babishyire hamwe n'ibyabo. Nk'aho ibitekerezo byabo ari byo byiza kuruta ibindi, ndemeza ko amashyaka atarusha amashyirahamwe n'amadini kubaka demokarasi. Ntidushobora se kugira amashyaka menshi ya politiki kandi tukanashyira hamwe twese muri demokarasi? Birashoboka. Mu gice cya kabiri cy'ikiganiro turareba ukuntu byagenda.